Yo, free us, man. Free us, man. Fuck lockdown, fuck coffee, fuck hey, team, man.
Beats. Peng ni Ayala na gang ilinyora, design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya, na gat ni kila lo ya jana. Jokes on nyum na tupima, liars, manzio ni nini mnafanya. Mavedi, walipuma fire, ha, exactly, niliwadanganya. Warazi, walipuma fire, ha, exactly, niliwadanganya. Peng ni Ayala na gang ilinyora, design ya nyara nyara nyara. Mavedi, walipuma fire, ha, exactly, niliwadanganya. Warazi, walipuma fire, ha, exactly, niliwadanganya.
9 months una take ku deliver, tukuone urumo kwa nless una mimba. Gua East imepeleka vijana wengi inda, it's high time Kenya iku illegal. Neri wangu shake inde, CBD njoka korada ukikojota kushika. Mister, at least try joku behave, staki damu mwagiki my linen t-shirt. Nasikia mna ntafuta, ha, maka mna nfota kwa duka. Stepa, miuka nyaga kubo, kikuja sana perhaps utakulua. Unafaa kujua nani ndo kushuta, before kunukisha imta uneza juta. Mbepa, si ufungia gunga, kuna ni Sunday mzaejo amefunga. Mi flip ka beats za Afrika, niliwachia hip hop squeezy mana driller. Mabiza mtini si upiga, kwani si hata jaja lipa don kila. Splash, splash tukifika, itoka ina spark ma op wanaitika. Trap, trap tu satisa ni mboka, nilikuwa po yojogo ikiwika. Nimeona subru kinipita, I think kwa yora unda si nilipigwa. Bruce iliskika, street iliwika, black ali kama kanyambisa. Nasikia mimchafu spita, nikami wandika hizo ngoma kwa pipa. Kudus informa, though akunpata nilikuwa na operate na bipa.
Peng ni Ayala na gang ilinyora, design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya, na gat ni kila lo ya jana. Jokes on nyum na tupima, liars, manzio ni nini mnafanya. Mavedi, walipuma fire, ha, exactly, niliwadanganya. Warazi, walipuma fire, ha, exactly, niliwadanganya. Peng ni Ayala na gang ilinyora, design ya nyara nyara nyara. Mavedi, walipuma fire, ha, exactly, niliwadanganya. Warazi, walipuma fire, ha, exactly, niliwadanganya. Kuna venye COVID-19 kitu moja, daily Corona-19 ilinona. Cyber wronging, different locations, Wallan, tunaidwingi normal. Fake kings, nazidi kuwa winda, koli dhani ulikuwa mechiguan hido dimba. Peng ni Ayela, supu, mans na domani naishi life bila filters. Sina di maarifa, mili dhani shori nilikuwa na bonga nae insta ni rispa. Nikiyama mwenda na kamba za nguo, I wish ningekuwa KPLC. Arif alikuwa MCA, saini MP na rapping UST. Siku meet yo msichana, no, nilidate yo vagina. Dodge, kuna manzi mdechu, ushai mwani kanga kwa mneti ya pana. I was high in school mana driller, tangu enzi za insider. Nina ndoto ya maziwa mrefu, ineza lipa debt zote za mchina. What you are talking kwa pot, timeline yako ina TikTok. Nina maboys kise huko ngongo, walipanua rikosa yona manufacture Richard. Peng ni Ayala na gang ilinyora, design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya, na gat ni kila lo ya jana. Jokes on nyum na tupima, liars, manzio ni nini mnafanya. Mavedi, walipuma fire, ha, exactly, niliwadanganya. Warazi, walipuma fire, ha, exactly, niliwadanganya. Peng ni Ayala na gang ilinyora, design ya nyara nyara nyara. Mavedi, walipuma fire, ha, exactly, niliwadanganya. Warazi, walipuma fire, ha, exactly, niliwadanganya.
For where? Eri nitoke, siwezi kukutusi Twitter mimi. OCS, OCS, alisema tupotee na tusiwairudi mjini. Wana nitadangote, na misji kwa nini. Nyongenyo zangu zina test, vivya tunkiwa kwako mimi. Tenje ipotee, nisha kwa hudini. Sansi atoke, hingwa ihaizimwi. Misi na kafe, bado na jiamini. When you see me, better hashtag easy. Deep down, they wanna be me. Him touch, ni imagine, ni kona dini. Rhyme gym, wrong rende, ndani ya building. Combine, kila rapa Kenya, ndo ni make mimi. Wakiniona ni Rizla na ganja, nikisha wachoma, gerimba na rambwa. Mama mboga na cheza gana rada, linikola kanisho safisho na sakwa. Juni na nigazwa liba na albaba, panishaga middle finger kwa media na cover. Jana walikosa riba na rada, ilikuwa gani mchana wakikimbiza mambanga. Sio easy getting this shilling, mina bro kitchen, we be distilling. Yeah, I told you if you see him, you see me, I was not there but he gave you the same feeling. Undercover, Google search, undercover, super cheze bubu tukifuck. Kawa na kanja, crew ina kam, wakileta gaujanja, crew ina kam, kuban.